Democratic Alliance e Masepala wa Maqwaqwa e hlokometse tiehiso e teng phanong ya ditsha ho baahi ka lebaka la hore letamo la metsi le leholo tlamehile le rane ka capacity ya 80-90%, mme e nngwe taba ke hore plant-e e tshwarang dikgwerekgwere tlamehile e be boemong ba ho ka amohela tsohle tse tswang ka hare ho area e ntseng e thola development, mme re ipiletsa Lefapheng la tsa Bodulo ho netefatsa hore ho ba le ponaletso ha ho abuweng ha ditsha le hore Maqwaqwa Housing Office e phatlalatse lenane la waiting list mo website-ng le notice board hore baahi ba tsebe ho bona hore na ba eme hokae mo lenaneng lena la tsa bodulo.